Can't you see, baby, how I love you? Can't you see, baby, how I need you? Can't you see, baby, how I love you? Can't you see, baby, how I need you? Can't you see, baby, how I love you? Can't you see, baby, how I need you? Mapenzi nayapenda, kila bala nayapenda kipenda. Mapenzi akaenzi mwingine nilopenda na miaka nipona. Aniwache nikiumia, nikilia kisa jaongea. Akiongea, maba mazuri akapotea aga. Malipo ya kupenda na umia, mara moyo wangamia. Licha kwanga kasahau, kumbuketi moja galau. Akageuza nia, sababu kwangu na matusi ndo. Kabadili njia, ya kuja kwangu akafuta roho. Akageuza nia, sababu kwangu na matusi ndo. Kabadili njia, ya kuja kwangu akafuta roho. Wamenifanya mimi niko kwa dosi
na ubua
kutoa mikosi, sidhani kuache itakuwa rahisi. Wanakupanda kwa farasi, ndo chanzo penzi ukaweka pozi. Nichanganya ni mwache rosi, kumbe mdalasini. Ukageuza nia, sababu kwangu na matusi ndo.
Matusi mama,
kabadili njia, ya kuja kwangu kafuta roho. Ukageuza nia, sababu kwangu na matusi ndo. Kabadili njia, ya kuja kwangu kafuta roho.
Ukiona si sawa ubakie, ila nomba nsikie, hiyo roho yako nieke. Oi, ukitaka ureje. Ukiona si sawa ubakie, ila nomba nsikie, hiyo roho yako nieke.
Spendi tena.